njagala nyo 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 kalira nganye wadunyira nyo 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 ah. Ndi muzibe mulavu nze silaba jendaga oba mulielo nkwana sina chemanyi manyote ketenze mbyalavu sina chenyina ebyo byongambo njagala bibeko obieso nyiwe kwe tunulile nze nawe elolabe difference ebyo bigambo bigamba balala nonya kilasio ondabilawo munange sina bwendi. I know you love me so much nayate ntyamu nandi kuwadde omukwano ensonga yo yamanyi naye nyine ekiwundu kwebobanga togenda kunyagala nsabyotenze ndekambe eno olubi wangu obenyige mwemu mukwano mubeeyo mweyagala ngaolya jera ndekampaake n'okulowooza nnoŋŋaane omutima bw'oba ogumpadde ekyo kirungi naye ate bw'oba tofuddeeyo ofunayoko omulala osaanira okimanye nze gw'olaba nakyuka ebirowoozo kati bw'obonyize bebi wange nsabyo nsonyiwe era nga bw'obonyize nenabaasooka nayinako omwagalwa nayinako ow'ekisa nayinako eyankuwa nzono yaŋŋamba jja ntudde nga mulinda nkole ntya nfudde bwebubanga togenda kunyagala nsabyotenze ndeka mbeeno olumi bwangu obenyiike mwemu mukwano mubeeyo mweyagala ngaolya jera kankwelese munange kampumule ebyokwegula nabivako nze oyagala ondeke nga nkaba bwofuukaliddeko ng'obomba naye kale ntende waliddwa ndaba omukwano gukuli bukiika kati nkikoze nti okuwa omwoyo kale nneebuuza kikoze nti okuwa omwoyo kale weeyanjule oŋŋambe mmanye ky'oli munda tukole endagaano okuganze mbuulira amazima wowero njagadde tukiraga abantu era bw'oba olimba mmanye ekituufu olwonkola ebirala nga togenda kunjagala nsabyo